dajimsafi.com.
Mapenzi ni nini baby? Mapenzi ni kitu ambacho kinaweza kukupa furaha, kinaweza kukupa huzuni. Ojo, mapenzi ni nini baby? Mapenzi ni vile ambavyo unavyoweza kunipa furaha, unza kusiwezi marumbano. Oh, alafu nini bila hapo? Oh, maisha yangu magumu, yani kila saa mwanzo nataka nikuone. Ani mimi bila wewe hapo maisha yangu makavu, yani kila saa mwanzo nataka nikuone. Hata kama uko Uingereza, funga safari njoo, niwe peke ndo unanipendeza. Baby no manza no. Hata kama niko magereza, funga safari njoo, mana najua uko kupendeza. Cause I got you, cause I got you, cause I got you, oh. Cause I got you, cause I got you.
Kabiriwa na raha ukinigusa hapa, baby unajua. Na tabiriwa ukija ukiniacha kapa, wendo unajua. Mazuri yako ni mengi kama taposti picha, no caption. Wakisema kwako napita, nawe kwangu napita, give them no reaction. Mapenzi kweli ni vita, na minibatisha mani ndani yake. Kisema na manisha, kafunga madirisha ya tamaa zake, my love. Hata kama niko Uingereza, funga safari njoo, we peke ndo unanipendeza. Baby no matter no, no matter no. Hata kama niko magereza, funga safari njoo, we peke ndo unanipendeza. Cause I got you my love.
Oh, oh, oh. We're beginning on a new planet. Baby, no matter, no.